Swahili.
Swahili.
Hey, hey, hey. Maiki, Abba Father, you are King, Heaven Father. Chakula ya mini undani yangu mimi una mengi yanasemwa ukweli mimi nilidondoka ukanini wa tena sitoacha mikusema
Abba Father aduana Abba Father aduana Abba Father aduana Abba Father
Surprise, surprise, surprise. Umenifanyia surprise. A son of